ShankySupplier.com.
Tizo haya na mwisho, popote utapoenda utakumbana nayo.
Mengine tusame, 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 yasije kutuvuruga. Tusame, tusame, mengine tusame, 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 yasije kutuvuruga. Hata kama nimekutendea uovu, maika chini niambie. Hata kama penzi yameumbwa na upofu, mai wala usininunie. Watakuja wanokunoku kunisambazia ubaya. Usijeweke anachuki vikwazo, na matatizo haya na mwisho, popote utapoenda utakumbana nayo.
Mengine tusame, 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 tusame.